wanasema wewe ufai. Wako mimi nimenoga, wanasema wewe ufai.
Jamaa kucho
soro mama we, so sifunge ho na boga. Tama usikate, hata wakisema mini kwate. Ahi, sipa supa na we, hawajuna nipa ni nini date. Ahi, ageni na teno, anasema aga usha niroga. Ageni na geni na teno, anaponda aga umesha ubeba. You and I, stop kissing on kintongeza love no tadata. You and I, wakopi wa besti maneno ila misi tokwacha.
Wanna sing my way of fighting, poco mini menoga. Wanna sing my way of fighting, poco mini meosa. Bono podoro, bono podoro. Bono podoro, bono podoro.
Abororo, mama, we. Make a mazoba, make me come matter. Abororo, mama, we. Give me shapenda, trust in me, love. Usiniache mini wako, yo michezo yako, sijukifanya nikose. Kama pamba keshi mitakate, nitamani yako kwangu isishuke. Again and again na teno nasema anga usha niloga. Again and again wapendi kutona anga wote mingawe.
You and I, stop kissing on kintongeza love not a data.
You and I, wakopi wa besti maneno la misi tokwacha.
Wanasema wawe ufai. Bono kodoro, bono kodoro.